Isifundo 5. Izinzuzo zokufunda kubantu abadala. Ubani kufanele afundise izingane? Izingane ziyabadinga abantu abadala abazozinikeza isiqondiso nezeluleko. Njengomzali, usethubeni elingcono kakhulu lokwenza lokho. Empeleni, kumthwalo wakho. Nokho, nabanye abantu abadala bangasiza ekunikezeni izingane zakho izeluleko. Kungani kubalulekile? Emazweni amaningi, izingane azichithi isikhathi esiningi nabantu abadala. Cabanga ngalokhu, izingane zichitha isikhathi esiningi esikoleni, okuyindawo enezingane eziningi kunothisha nabanye abantu abadala. Nangemva kwesikole, ezinye izingane zihlala zodwa emakhaya, ngenxa yokuthi abazali bayasebenza. Ucwaningo lwenziwa e-United States lwaveza ukuthi izingane eziphakathi kweminyaka engu-8 nengu-12 zichitha amahora angaba yisithupha ngosuku zibukela i-TV, zidlala imidlalo yamavidiyo noma zilalela umculo. Umbhalo waphansi uthi, lolu cwaningo lwaveza nokuthi ngokwesilinganiso, intsha eneminyaka engaphezu kwengu-12 ichitha amahora angaba ngu-9 ngosuku kulezi zinto ezibaliwe. Lezi zibalo asihlanganisa isikhathi esisetshenziselwa umsebenzi wesikole. Umbhalo waphansi uyaphela. Incwadi ethi Hold On To Your Kids ithi, kunokuba iye kubazali, kothisha, noma kwabanye abantu abadala lapho idinga izeluleko nosizo, intsha eningi ifuna lolu sizo kontanga. Indlela yokufundisa izingane. Chitha isikhathi nezingane zakho. Okushiwo iBhayibheli. Qeqesha umntwana ngokwendlela emfanele, ngisho nalapho ekhula ngeke aphambuke kuyo. Izaga 22:6. Ngokwemvelo, izingane zifuna kube abazali bazo abazisizayo nabazifundisayo. Empeleni, ochwepheshe bathi ngisho nalapho zikhula, izingane zisazisa kakhulu iseluleko sabazali kunesontanga. Udokotela uLawrence Steinberg owabhala incwadi ethi You and Your Adolescent uthi, abazali basenethonya elinamandla ekuqeqesheni izingane zabo endlela enokufanele zisiphathe ngayo, kusukela sencane kuze kube lapho zizimela. Uyanezela, intsha iyayazisa imibono yakho, futhi iyalalela lapho ukhuluma nayo, nakuba ingase ingavumelani nawe ngaso sonke isikhathi. Njengoba ingane yakho isaseminyakeni kahle yokwamukela isiqondiso sakho, sisebenzise ngokunenzuzo lesi sikhathi. Chitha isikhathi esanele nengane yakho. Yitshela indlela ozizwa ngayo ngezinto ezithile, nokuthi yiziphi izinto ezibalulekile kuwe, nezinto osuzifundile ekuphileni. Umuntu oyisibonelo, ongalingiswa ingane yakho. Okushiwo iBhayibheli, uhamba nabahlakaniphile uyohlakanipha. Isaga 13:20. Ukhona yini umuntu okhulile ocabanga ukuthi angaba yisibonelo esihle enganeni yakho? Ungakwazi yini ukuhlela naye ukuba achithe isikhathi esithile nengane yakho? Uma ekhona, akusho ukuthi usuzodlulisela umthwalo wakho njengomzali kuye. Nokho, isikhuthazo somunye umuntu omethembayo ukuthi ngeke ayilimaze ingane yakho, singanezele ekuqeqesheni kwakho. IBhayibheli libonisa ukuthi nakuba uTimothy wayesekhulile, wayezuza kakhulu emnganeni bakhe noPawulu, kanti noPawulu wayezuza kuTimotheyu. Namuhla, imindeni eminingi ayisahlali ndawonye. Kuyenzeka ogogo nomkhulu, omalume nezinye izihlobo bahlale esifundeni noma emazweni ahlukile. Uma kunjalo nangomndeni wakho, hlela isikhathi sokuba izingane zakho zibe nabantu abadala abanobuntu ongathanda ukuba zibulingise. Okubhalwe ngaphansi kwesithombe kuthi, qeqesha kusemanje. Ingane efunda kubantu abadala isemathumeni amahle okubonisa ukuhlakanipha nokuvuthwa njengoba ikhula. Ukwaziswa okulandelayo kokwenezela. Yiba isibonelo. Ingabe ngibekela izingane zami isibonelo esihle? Ingabe izingane zami ziyangibona nami ngicela usizo kulabo abanolwazi olungcono kunami? Ngiyazibonisa izingane zami ukuthi zibalulekile ngokuchitha isikhathi esanele nazo? Esakwenza.
Ngezinye izikhathi indodakazi yami ikicela ukukhuluma nami kuyilapho ngumatasa ngempela. Ngenza konke okusemandleni ukuyitshengisa ukuthi ibalulekile kimi ngokuyicela ukuba inginike imizuzwana ukuqedela lokho engisuke ngikwenza ukuze ngiyilalele ngaphandle kwesiphazamiso. Kanti mina nomngami sizama nokuba izibonelo ezinhle ukuze ibone ukuthi siyakwenza lokho esiyifundisa kona.
UDavid.
Ngemva kokuthula indodakazi yethu, Mina nomyeni wami sanquma ukuba ngihlale ekhaya ukuze ngiyikhulise. Angisoli ngaleso sinqumo. Kubalekile ukuba nesikhathi esanele nomntwana ukuze athole ukukhuliswa okukahle nesiqondiso esifanele. Okubaluleke nakakhulu kubonisa ingane yakho ukuthi uyayithanda.
Ulisa, ukuchitha isikhathi nabantu abadala.
Izingane zami zikhule phakathi kwabantu abadala abangafani futhi abaneminyaka engalingani. Lokho kusisize zakwazi ukufunda izinto ezihlukahlukene ngokuphila. Ngokwesibonelo, zamangala kakhulu lapho ugogo wami ezixoxela ukuthi umndeni wakubo wabo wokuqala endaweni ukufakela ugesi. Wazixoxela ukuthi omakhelwane babefika bezobona lapho ugesi ukhanyiswa futhi ucishwa. Lokho kwenza izingane zami zaba nesithombe sokuthi ukuphila kwakunjani kudala. Kwasiza zamhlonipha ukhokho wazo kanye nabanye abantu abadala. Lapho izingane zichitha isikhathi esiningi nabantu abadala kunaleso ezisichitha nontanga, zifunda izinto eziningi.
UMaranda, sesiphelile isihloko.